I'm on a grind, kila wakati, kila dakika. Nyose milele, uliza umati, nasababisha. Tukombioni. Ndo sisi tuose. I'm on a grind, kila wakati, kila dakika. Nyose milele, uliza umati, nasababisha. Usiku mchana niko wera, jasho kwanza lafu pesa. Nairobi you gotta be clever, usitake kulegeza. 111 resi hiding gong, here we go like dominoes. Nadai mita kabla 24, mi washika kama Jabba Dome. I remember we was knocking doors, locked out we was in the cold. Now they see me and they praise me all, cause I never really had a shitty flow. Imani bidido msingi, wejitambue na ujiamini. Wezi pewa wechukua, tukombioni for sure.
Running all the streets, ain't nobody slow me down. Keeping it 100, tryna make my mama proud. Running all the streets, ain't nobody slow me down. Keeping it 100, tryna make my mama proud.
Tukombioni. Ndo sisi tuose. I'm on a grind, kila wakati, kila dakika. Nyose milele, uliza umati, nasababisha. Tukombioni. Ndo sisi tuose. I'm on a grind, kila wakati, kila dakika. Nyose milele, uliza umati, nasababisha.
Mama told me I'm a star, so I do it proper. And my bros walk on jazz, so lazima kuosa. Gotta make it out, I'm finna be one of the baddest. Skilling on my soul, naifanyaga na courage. Handouts wezi pata ijiji, ligi yangu sishindani na nyinyi. If I ever make it out, mandugu zangu ni lazima tudishi. One time for the fans, two time for my fam. Tell my mama tuko almost, hizi ngoma ni na compose. Zitafika hadi Congo, na nina ngoma na K-Vo. Kabla kuosa ni jasho, na nitaroga hadi kifo. Running all the streets, ain't nobody slow me down. Keeping it 100, tryna make my mama proud. Running all the streets, ain't nobody slow me down. Keeping it 100, tryna make my mama proud.
Tukombioni.